Every with a special asante. Wapenzi unalonipa asante. Unanifikisha asante. Asante, asante. Baby with a special asante. Wapenzi unalonipa asante. Unanifikisha asante. Nikiwana we miujanja sina. Mtoto chuchuko sindo shazima. Nyuma kichuku so shep ya mchina. Kwako nimelala doro doro. Usinione kama kolo kolo. Unabunya chaga unachana godoro. I like the way you dance.
Taratibu, 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 taratibu.
Ukifika tuma text nitalipa bajaji. Aspige oni watachonga wapangaji. Na kusubiri simu ipo kwenye chaji. Mami lova, I believe in you. I believe in you. I believe in you.
Amina, 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 umenteka.
I believe in you. I believe in you. I believe in you.
Amina, 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 umenteka.
Nikipanda nikishuka bado uko mbali nami. Unavyo nigusa unazipa nishura. Tupa ilo shuka tutalala badae.
Bako nimelala dola dola. Usinione kama kolo kolo. Unavunja chaga unachana godolo. I like the way you dance.
Taratibu, taratibu, taratibu.
Sound.